ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiki moɗo Ousmane Dicko yettito kabaruji ɗe dow studio tamani ƴiwde maison de la presse ɗo ɓemako ɗo Saydi Mbo wonani to ɓoggi janɗi to. Hono heeƴo golle fedde gonga saria e dewrintinal yaari yesso beetay hande nde jaɓani yuɓɓo inɗe ɓe torra hewti wattu nde tiɗalla leydi ndi wanno nde. Baale cagantoɗe yimɓeɓe torra hewti wattu tiɗalla leydi ndi beltike ko yuɓɓe inɗe ɓen jaɓana ko ɗe gongini pati politique ako muulo hen so tinna golle saria ka. Hono fuu ñawuji tongiɗi e ndiyameji tunnuɗi nawtoraɗi ɗe gorɗiɗe le gollirɗe so juppa ɓuytorto kaadime e ande lefo leyɗe gaɗi batu boma ko ɗo e wi majje e wi mabɓe du ɗi ndiyameji ana bonani hawalu e cellal yimɓe fuu. Hono jande lefo leyɗe world vision mali ɗo fuɗɗiri beeta e hande ɗo boma ko ɗo joƴƴinde guɓe ndesari jawdi fawarde e ñamale on je world vision walla nototoɓe ɓe no ndesira jawle mumen. Eɗo woni sembe kabaruji ɗon joguiɗen ɗo hande kedde heɗade bisimilla mawɗon heeɗiɓe. Hono fedde gonga e saria kañum e dewrintilana aɗa yiɗi yawnude golle muɗum nde waɗi batu beeta e hande bamako ɗo le toɓɓe batu o hono jaɓande yuɓɓo inɗe torra ɓeedu ana o batu waɗi caggal ko nde tili yiidude yiidede e le région ngaji ɗi fuu. Horadio walde nde wi o batu yo yuɓɓinde golle muɗum fawarde e tinnade n latorto fuu fa golle o heɓano ƴeŋira ɗo yawri. Kanko Ousmane Oumar Sidiɓe horadio fedde nde wonko haali keɗoɗenna Oumar Waygalou.
Dow terre nde ana woodi fa yettoyottal ki jibinirɗi kañe yimɓeleɓe bonanday ɗi gaɗa fewde e muɗum en baale ɗeɓe goni e muɗum en fa yettoyoto bonanday ɗi gaɗa fewde e mabɓe. Wakkati joni miɗen gondi e gollude nokkuji ɗi fa min ƴeyal hono min mbawi waɗirde le hen heeɗogo no hunde hani yarde yesso golle o yo golle cewɗo noon wona ni tan min mbawi gollirde ɗum saabi de wajibi sina min ƴeew yimɓeleɓe min gollida fa yettoyottago ma siji kollitoji ɗo min kani gollude. Sa ƴeewi hunde no wonde yarde yesso ne jaati hono baale goɗɗe ɗe joɗɗinirali adnara Allah ndu sa ƴeewi walde joɗɗinande ɗo mali ɗo iɗum wondi e yarde yesso wajibu tan min ƴeewa wakkati joni yallah hono min kani joɗɗinirde golleji amen ɗi ley nokkule ɗo min kani gollude ɗo fa min keeɓa min paabo yimɓele ɓe koɓe domiri min ko
baale cagantoɗe torraɓe wattutiɗalla ka beltike ko guɓe ko hono yuɓɓe inɗe mabɓe ɓe winda jaɓana so joƴƴina ko ɗum e taweɗe ɗe gongini pati politique ako muulo hen fa tinna golle saria ka e wi majje saria ardoto yafamuya madame Bintou Foune Samake horejo ONG Wildaf gonɗo ley baale ɗe haaddi e Issa Fakaba Sissoko keɗoɗena Oumar Waygalou.
Malin koɓe an domiri nde ɗo walde wakkati joni o ko heewi wona hono haalde tan wakkati joni o ƴeewe yallah hono gonga o dow haalirte hakkunde yimɓele ɓe gaɓɓe ɗiɗo bonandaji dow pammine wakkati joni o ƴeewe yallah hono ɗum watte hono ko waɗɗuno arande ko fati ɗum waɗa ɗati jaltine dow hen komin kori ley hen arande ɓeɗo yimɓele ɗo ɓe gaari fuu attawno yaafugol ɗum ɓe adirto farde mabɓe haalde hono kabaru saria ha yimɓele ɓene kañe ɓamata wakkati fuu kaɓorɗe sana gaɗa bonandaji fewde e yimɓele gomɓe ley nokku oɓe caama doroɓe duɓe golla golleji bonɗi fuu sakito wiyeɓe kalde wakkati joni min miila ɗiɗo dabareji kani fiyede ƴeewe yallah hono saria o hani taccirede hakkunde jama o fur ɗum hani adirede so saria o ɓami fa taccama eɗen mbawi haalde haala yaafidirde.
Kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon pooɗe fa e dow bembal amen Facebook dow studio tamani. Hono fuu ñawuji tongiɗi e ndiyameji tunnuɗi ɓuytorto yo ɗum woni ko kaadimi e ande lefo leyɗe dartata jaabu muɗum ley batu mumen beete hande ɗo bamako ɗo donc e ande kertindiɗe leyɗe sappo e nayyi africalojo francinkore mbaddi ɗi ndiyameji ana bonani hawalu fawarde e cellal yimɓe kanko Bala Sissoko mo projet kaɓawo e ɗi ndiyameji haaldi e Adama Haydara keɗoɗenna Mumini Sendebu.
CPCB là sont très dangereux pour la
inɗo tuniji moƴƴa e hawaluji kañi cellal so ɗum naati e terɗe ɓi adama yaltugol mum yaafa so iɗɗum le hawaluji ɗiɗum ɗum lanña yaade iɗum wawi waddude ñawuji kewɗi nayyi ɗi banggal cancer komi ngadi horngo gollo ko nokkule kewde to tuniji di ngoni nyaw o ana famdi ka to tidalaji di ngoni ko himbi min neldino ko yata chapan de jeddi e didi ko hani setade ka sapotan woni ko dum yiya e mo ko heddi ko feeso idum e mo wala ko torata ko woni fande ame yalla mi don labina e dun kulle le nokkule de
contenant les PCB ou qui ont contenu les PCB.
Jande le folede World Vision Mali futiri beta hande do bamako do on joinde gube nde sari jawdi e nyamale iude leydi Niger, Sierra Leone, RD Congo, Kenya fawarde e leydi Mauritanie kanjam mobodi leynde jande jubino golle World Vision do Mali do wi de gube nde sari hono jawle de wallan notetebe no desira jawdi no marda jawdi mu en nenno kanko Bakary Thiero o haldi Assetou Kanté kedodenna Mamadou Samaseko.
L'objectif c'est de
immaade mudum yo fami beydana fami gollobe amen be kabaru hakkilaji kesti wor vision dum woni han kasem wallude jama o e hore mun mottude jawdu mudum e huntude haaju mun en rewbe sukabe e talka en buri hasindinde balla meden yele amen ka yo fapelle ndesandi jawdi jaliñi di beydoro kebal sukabe beydoro kuyam e jokolbe njitana ko e mun en sifa golloji nafoji be bangal kebe ngurooje be yele kebal ngal anna walla be heddade le gure mabbe de mbaseede jurta
hono sandu bamawri jate golle le cellal yirwere neddaku fawarde bamtare galle wadi batumudum bowa ngajo betay o CCB yirwere kaaki gollirde le gollirde de fawarde e le dabareji bamadi le dubi sappo garoji difu jate mudum bamama yo fa hokka dole gollidal hakunde laamu e gollanobe horme wadi de do nande jate kanko docteur Togo Marie Madeleine ministre cellal leedi meden o haldi Fatmata Togo kedodena ko Ousmane Niali Bouli faccitani en
ce comité de walde daranindo an wada batuji didi le hitande fu e le golleji prodes golle sana wada fu kina haybe yalla golle o an gasa o andan dum yalla golle o an ya yesuna yalla hono wori le golleji mon e le golleji jallal bibbe gendi dartete yalla ana beydo yalla du maydeji bebe heccube ana buyto kina tawe ndiyam cenidam ana hebe kina tawe cellal won kina tawe du waldeji daranidi di ana darani yimbe nenno dun hokkami hakkile le golleji am et du garoji
l'année à venir.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sangari e kabaruji region ngaji meden di tanke ban faamu se njari hede gundam to on bandiji nay jogi di malfe baddi du moto ndarni mobile luma yowel de kire war wirfaade hono gundam kikide kenge yimbe tetama ko jogi fu kanan wala fu keddido hen sukabe kuchala murtani hono doddu bettitindu mobilaji kanye eko palato e dolayi fatina yawara imaade mabbe yo wallude fa kasara lawidi buyto kambe e donno mobilaji be fu be cubike nokkuje do mobilaji di narato fuddo jumdu jango nenno jukkoje fu ana godani faya ujinaji joy kala jeddudo kasariya hono gollede region Tumbutu kabaru cellal wadi nyalande tottere do GNV dum bedike e do hono andande golleji mu golleji ngure de nyalade waddana foro be andande adadu hono sukabe fikabe hitane 2015 ko hawarta fa e ujinaji tapane jeegon e ujinaji teme tata e sappe dido e teme de nayo e sukabe tapane jeegon an hawra teme dere fu teme dere e pawde de kafu pikama hono golleji jaagu kam bangal nyamruuji fuddi beete hande do segudo de nyalaade sappo berde ana walla yirwere hono julaaku bibbe jalo yo suudu ndema mali golledi kanye golledi be mum kumani ngoluma balde didi ko buri rewbe chapande taton remobe mene to banama to puddi jande e dow hono no nimene e hore mum remirte fawarde eno wawi wailtirede beete hande ONG Adra Mali Fabri Jawdi e lende jande balde didi denno lende jande balde joyi do kaddude di do kabaruji kedde hedade yewtere ma anay se yeso assalam